xilli ay si degdega ku soo dhawaadeen fasaxyadii hanuuka iyo weliba kirismaskii ayaa mas-uuliyiinta waaxda amniga guduhu aanay haynin waxaan farxad ahayn. Waa kan wasiirka amniga gudaha Mareykanka Alejandro Mayorkas.
I wish we were all convening to have a multi-faith celebration of the upcoming holidays, but we are...
Waa jecelaan lahaa in dhammaanteen aynu yeelano dabaaldega diima badan fasaxyada soo socda, balse waxaan isugu nimi si aad u aamusan oo dhibirsan. Xogayaan arrimaha gudaha Mareykanka Alejandro Mayorkas waxaa kale oo uu baaq u diray ururada caqiidada ku salaysan isagoo ku booriyay inay xoojiyaan ammaanka, waxaana uu yidhi,
We are in a heightened threat environment.
Waxaan ku jirnaa jawi khatar ah oo waddankeena. Waaxda amniga gudaha ayaa soo saartay hanaan la raaco cusub Arbacadii subuuca iyo kiniisadaha, macbadyada Yuhuudda, masaajidada iyo weliba kooxaha kale ee caqiidada ku salaysan inay kordhiyaan amniga jaarkooda iyo weliba goobahooda. Saraakiil ka tirsan hay-adda Doora ayaa sida oo kale kordhiyey wacyigelinta iyaga oo doonaya in ay wadaagaan xog badan oo ku saabsan khataraha iman kara. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in Maraykanku uu weli dhex dabaalanayo jawi halisa, iyadoo khatarta ugu weynaya ay ka imanayso shaqsiyaad ama kooxo yaryar oo isticmaalaya dhacdooyinka hadda socda si ay wax uga qabtaan cabashadooda. Hay-adda F B I ayaa sheegtay in tirada kiisaska dembiyada nacaybka ah ayaa kor u kaceen ilaa iyo 62% bilooda lasoo dhaafay, iyadoo oo inta badan weerarada lala beegsaday bulshada Yuhuudda, hase yeeshee digniintaasi ayaa ku wajahan dhan kasta. Waa kan agaasimaha hay-adda F B I Christopher Ray.
This is not a time for panic.
Waqtigan ma aha waqti argagax, laakiin waa waqti feejignaan. Agaasimaha hay-adda F B I Christopher Ray waxaa kale uu yidhi,
People should make no mistake that we are in a more dangerous time.
Dadku waa inaanay gafin inaan ku jirno waqti ka khatar badan sidii aanu in muddo ugu soo jirnay.